eden gondi yamde joyi mitaji sappo e joyi woni ko wittori kibaruji moɗo e fulfulde commune Omar Hamma Janganta o nani ko e majji. Nanni mbiyen Afrique ummo tarsino e hoore mum reena hoore mum, ɗum woni ko haala kenga atalata to endan Dakar wakkati no kanton no hawrinde jeega ɓere ko jonde jam potal e ndenago nder leyɗe Afrique. Nanni mbiyen mbar jariji tewteru dow filla, ɗum woni hakkeji sukaɓe ko fedde UNICEF sigilino illuleru jie bittiɗo kengal lasar woni ko ɗi bar jariji hokka ɗo nder ñamay ɗum du gam batte, ɗum woni mbiyen duuɓi capanɗe tati ni joni ko dekkugol jungo dow ɗerol waɗa dow fi yitugol hakkeji sukaɓe ko batimu waɗa kengal nogay lewru novembre. Hande yewtere meɗen pindina haltana dow filla egginol nimɓe feroyɓe nder nokkure wiyetede Dandaji wuro tawago nder région Maradi. Nimɓe keme joyo kamɓe woni ko doggoy soɓɓirde leydi Nigéria ga rafi ndenago. Kodi jam hirtiyama yerno kalirannomi o e nder koye kibaruji meɗe a talata o, ɗum hanti to enda Dakar gallure Sénégal battu lawal jeegaɓal jonde jam potal e ndenagu nder Afrika. Yerno kaka tuda goto mo fedde jinganore ɓiɓɓe leydi Niger wiri no hani Afrika ummo tartino rena e hoore mum, ɗum woni ko haala e nder hawrinde nde wakkati no Raylat Soumana yewtidi e makko.
On peut se réjouir que le forum vraiment
yettore Allah hawrinde endan wodi sanne himbe warbe nani ndaka mudum ko heddini woni leydi Afrique ngata juude jibaaji mbottina kalisi fa heewa gam batte wattude e ndenagu mudum mo hore mum, sabu en jii mballaga leydi yasin kay hewtama darake nokku goto battugol ciede mudum gollude e Afrique do endan dum du ko nafande reengol Afrique on non haala leydi Sahel kanyum buri haalede sanne do filo ndenagu mudum wakati halka wonna haalede tawama hippitere wadi nyande altine nde enda nder leydi Mali ko watta soge capantati na ko ɓurno enda won ko maayi wakkati mo sogeji enda gonno jiilo gam batte renugol himɓe sogeji Niger kañum e Mali. En paami nden eɗum wajjibi haala Sahel ɗuuɗa sanne e batu o enda
le débat sur l'insécurité au Sahel puisse dominer cette rencontre là.
Filla alsilamagal e hande no jamani o wonno yara nder bange hirnage ɗe Afrika, ɗum woni sembe haala hawrinde wonde e hoore mum nder jeɗɗire nde ɗo le ñamey, ɗum du lasdel nokku to ƴewtinagol watte dow jonde himɓe wontiri kanƴum e yaadu yeeso sigili ɗum dow ballaga jomɓe andal ɓe leyɗe bange hirnage ɗe Afrika. Kettine docteur Abdoulaye Sunay jo andal mo lasdel ko fammina Asumane Chena dow majjum.
Nous avons lancé une réflexion.
Min gatti dane e himbe ko watta dum tay ko dum wadda balla neddo fu wadda keddi ko wawi ko watta min bindi dewtere gom wadore filla kujje jamani do der cakantaraje hirnange leede Afrique e no dina alsilamagal wi do majji filla dina alsilamagal handen no wade nokku fu himbe no kala do alsilamagal jode haleji no gade ga handen der leede Sahel de wala to rafike jaron hakkilo fukkingo tawaka fa wobbe no bi'a kono jihad wona no wade denne ɗum saabi komin bi'i tawte no wooɗi ɗum waɗa tariki dina alsilamagal ko watta himɓe ƴuwa nder nimre paama ko woni nder dina ka paama du fa hannden no waɗi ko dina ka naati leyɗe Sahel ɗe singi nder majje naati du fina tawaji
himɓe économique ou culturel.
Nanni mbiya gam batte Allah e duuɓi capanɗe tati ni ko dekkugol jungo dow ɗeral waɗa yaade e leyɗe adunaru gam fiyitugol hakkeji sukaɓe UNICEF fedde leyɗe duniyaru hawjinde moƴƴigol gurdan sukaɓe sigilake hankkini hiiro ndewo nder ñamey kamɓe hokkugol mbarjariji tew tewru gaɗanoɗo dow fi yitugol hakkeji sukaɓe ko fuɗɗano ilu lewru jie ƴaɓɓiɗo o. Mbiyeni hokkoɓe habaruji kewɗi dow haaloɓe dow fi yitugol hakkeji sukaɓe kamɓe woni kokka ɗum nananono ya Soumana Amadou
reyna e jimi e bami ko wanna yaade e sukaɓe gam batte renugol mabɓe yaadu mabɓe yesso e yitugol hakkeji mabɓe. No gonɗo ɗo inde UNICEF ɗo e leydi Niger mbiteɗo Félicité Tchibindat o wi sukaɓeɓe neɗɗo fo a yitude hakkeji mabɓe sana kamɓe e koye mabɓe.
Chers jeunes, cheikh kaabe ummatore wakkati no de cuboto ardotodo on jonda bareji immamo anne baawaybe wallirde on durwude teton hakkeji sukaabe wala mo wayi durwude teta hakkeji modon no haniri de hana ono
vos droits que vous même
wakkati hirgo timuno de wono ko barjariji hokka yaade hebe dum fara television kay jiblila namalka mo ortin tilabir kanyum ko hebe barjar arandir di enda far radio du kondan radio sarawni amo maradi kanyum won ko hebi barjari tati kande be di fu fil kibaruji bindeteedi e ko watte do internet du kondan basiru manzo niger.com kanyum won ko hebi barjar arandir di endan jibril namalka barjar hebi di o weltade kendi e kerol ciudi ko kolabaruji leydi niger fu
imo ekkintina be latude bal sayto jomu wodi bawde konata der nokkudam to kebda njama ko fuuna latani ma hunde weltare ndi mbar jari mi da hawtani kero ciudi hokkoji habaruji leydi niger fu kambe suudu television mo leydi ortn
dans le domaine des media
ngattaado hore yewol kulede endam o wi ko welay mo woni rewbe duuday wadde hono tewtul endam
nanni mbiya wadde dimma eta filla jinganol e dow tanade laabi kawji di filla hakkeji sukaabe dum woni mana yilar do tindi ko sendikaaji janginobe kambe pelle jinganoje bibbe e leedi cigili do filla yitugol hakkeji sukaabe fuddu jangobe do der nyamey ko fuddi de alarba jabbido kajum wadde ni ko mbi en jallo maryama kenda bandimi ye yewtite e horejo fedde wi'eten eta dignité kankum won biyetedo Isufu Mamu Abdullahi nani ko wi do majju
la caravane va
himbe yilaru dun jahan der jangirde gomnati tati der jangirde tati tawade der jonde ko jooda haleji wadi ditte ardido filla jandeji pamari do der region kan yewtinaade eto filla jinganole do tanade laabi kawjidi filla hakke sukabe do der leedi Niger kan fu e der region nyame o miden gidi du yewtididde chukabe jangobe ben gam famude noy kambe ben be goni ibe giadu filla o ardido ondu min kaldan hem gam andude de sigila jande keso mo gomnati singi on enda no donno wade nanu min andadu de sigila o no sigila lobbonon nafo cukabe jangobe
par rapport a nos realités
nani mbi favari joni ummatore jonde jamde nagu e yadu yese dum woni korobatu hawrinde tilaberi cendaro wadore 18 lewru desembre garo ko watani mbi nimbe keme nayo kambe woni subabe womobe yumobe ko fuddata alarbao to sudu fina tawa nduti laberindo kettineni bi'etedo nda maygat Abdullahi ko famini Adama Dawa kido majju
la thématique a été
sembe hala botugu hawrine ministry be leydi Niger kan en cubi dum sembe halaji di fudu no bodi no godi du mana handen gan idi gadda ko sembin dina en dan caka himbe idi joddina hakkilo fukkingu du der leydi kulle de fudu de gala filla yadu yesu kandu wala handen wodube nyanyal ben fu kawrama ibe ciriidu miden andidu moy hana halfine filla o e oto jamo mo Allah yari min jahan to cukabe jangobe ben be der mu en min cuboto keme tato na nayo gan ko hida woni bami gado teedi din lato bami non bami radi no wodiri begina himbe dundu sabi ko min bi'i sey jon dokkal e nyanyal majju
pour cela il faut des gens qui recèlent des potentialités
nani biya ender andi nore ende secrétariat général mo soudou assemblée leydi Niger wadi altide bitid o hakkinkini e wide ko Mohamed Sidi Ahmed nangado Guinée Bissau do filla drogue abada o lataki jamiro horejo soudou assemblée do abada du o lilaka do inde soudou du e fahande du passeport mako o wana ardibe leydi ngadimo nani fawari yoni biyan ko watto ni be milioji dido kanyu e ujunaji keme nayo kamben ka jamballa do ko yawi der Sahel misali Burkina Faso Mali e Niger gambati ala e biyan torraji di bibbe bombe ngoni no gada ko sabani rafi kejora nyamdu dun doni atalata bitido dun woni ko fedde ledde duniya rawjinde do filla ballirol nyamdu pam andini dun to enda Geneve kanju ni wadi ko kalo do inde pam biyetede RVV Sowel Verwosel o hali e wide seni mballa ka wada ka do ko yawi ko durwedita e rafo der Sahel dum holji noyto nani fawade joni ni mbien suka goto mayi e nimbe dido fimu no huljini dum woni ngulu hite gaddo alal bitinga gal to enda der wuro wi'etengo Alkama kiloji tati e belle yara region Tilla Berry. Dun doni sabi ko o bonanda du wada nana wakati nimbe wuro ngo fu njano lumo yeru no Abuba Gumar Joro Alkama Tura on famini Hassan Momin jewti diddo e mudu
himbe fu tawa kada lumo wakati ko min yiitinge ummi e suudu debbo tawa don enda o wadna funebe nenno ko wurti o acci sukale ko ton himbe ji jokkay doggoy wari fa faabo der mabbe goddo doggi naati e suudu hoy sukale gotenge wurtodi o sagidi gadena o naati fa hoje auto tay jokkay yiti nyaami suudu ni sami kanko hore mako nado fa faabo o wuli o nawnake sukale gol nawnake don fa bare jondu konda mo taato da loktorore sabili ko wadi yiitinge wallahi fa bare jom famaka
Studio Kalangu.
Nyande fu kettine sigilaji Studio Kalangu ala sarayande joyi do radio di golliditto e WhatsApp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joyi ene
to on jaggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten faada studio kalangu yado leydi niger
jankani e gartan e yetere meden pindinol dum woni ko biiten feroybe worbe rewbe kanjun e sukkabe mbi'en keme njoyo dogambe garrafi denagu sobbirde leydi nigeria kambe e gina asabe bittido e yarede der jipporde feroybe witende da dandaji le departement Guida Rouge region Mamaradi galleji chapande jetete jeegom kaddu woni ko wada nani ko Mamadou Mamam famminimbe do majju
Bengonanani kemenjoyon rewbe worbe sukabe feroybe sobbirde leydi Nigeria gam batte ale torray ko ngone mi jetton endan be jabbitama do konna jabbitar lobbere der wurdan daji to be itama nokkure her to be jotto mo jida e mabbe fuda moy moyta weli dun en sanne sabbe pami be kebi nokkure her lobbere gollangal du fu fedde leede duniya hawjinde fille feroybe doggoybe wetede ACR mo maradi kanyi won ko wadi dun hawtade e fedde waddore ballaga mudum yaade e ko moddinto gurna suka wetende APBE Dalia Atala odo kanyum won ko habaru ACR on enda o wi gollal gal be gadi gal hono muuybe hebene to jode kay won ko be gadi dum
ici dans les villages de
oh no kuje no tawdaade nafa in madena ku yaade himbe ferobe be kambe bibbe wurobe tawabe dum hannende won nyalaane arande wernugol ferobe be nokkure deedu hojataana himbe keme jeyo isapu ijego dum wadama galleji chapande jeetati ijego nondu e potti
donc pour 86 ménages
dandaji wurno latingo wana kilo jedde gidan rumji wurno manango sanne latade moddungo sabu bibbe wurbe koy munu en jami himbe be gadde to mu en be joddo be mbura Alaji Musa kanyo woni joro wurongo endan o wi garangal hobbe be endan mojjerno maunde
lalle akoy on pant
se goga jabbitagol hobbe no wodi nafaka no wodi baraje bajon min kebam foras ba ko mi de goduno kiddo ndiyam no wodi nokufu be wi be nyibana min kala siji jegom e loktorore
ayman lekita
Usman kandu konna mawdo baade no endan o mtawa ender fere den o wi nokurnde nde wodi sanne nyibdi mayre fonditeke o naati don du o faami o renek
mata bida
de kirabe dido godumi sukabe sappo e dido kori wi min ton wiibe gonno tetamin dabbaji amin be barani min nimbe be kadimi ne remude e wadde lumako mine alma yaliji amin fuibe kinni e amin miden kokke nyamdu ne min jey loktorore miden kebe safare Allah yettama
min Allah godde
no kure ndedo itanaande ferebe de dan daji de kanyo wonde de berde jabbitine ferebe chagal to wete garin kaka wernugol himbe be endan wadi e do laabi di ACR jojjin kan woni domu en jojjina der wuro ngo bura kilo chapande jo e wuro mu en to jiwi ton endan
do won te kibaruji med e fulfulde tili kirte to jam hirti